Democratic Alliance e tla buisana le diofisiri tsa mangaung ho lokisa dimitara tsotlhe tsa metsi tse robehileng le ho netefatsa hore baahi ba fumana dikoloto tse nepahetseng. Tefiso ya nakwana ya masepala ya diranta tse ka bang 300 ya kgwedi le kgwedi e totobatsa moralo o mobe mme e siya malapa a ferekane le ho ferekanywa haholo ke ditshenyehelo tse ding. Re kopa mehato e potlakileng ya ho nkela dimitara tse fosahetseng sebaka, ho ntlafatsa dikgokahanyo le ho sireletsa baahi kgatellong ya ditjhelete e bakwang ke ho se sebetse hantle ha masepala.